ukuphila igama nomfundo akangcobo inkosazana yasendwedwe esigodini sasentaphuka ngithi nje angithathe leli thuba nginamukele ku Farm Julia.